Speaker Parliament Anita Hamonga akubiriza ababaka bakyala ba Parliament bakulemberemu eddoboozi erisaba wabeerewo okusonyiwa omusolo ku nkampa z'ekikyala mu kiseera eky'okuteekateeka embalirira omwagaba ensimbi ogujja. Hamonga agamba nti abaana akadekalamala emitwalo abiri wakati w'emyaka 12 ne 18 balwana okufuna empamba ono kuba weyambisa mu nnaku zaabwe ez'akasanvu oluusi ne bawunzisa nga balundusa n'emasomero. Agamba nti olw'obwetaavu eri ekyamaguzi kino ekiseera kituusa ababaka Paalamenti okuyimiriza okusaba omusolo ku ppamba ono guggibwewo kiseewo embeera y'okusala ku bbeeyi ppamba kwatundirwa n'omwana w'omuntu owa bulijjo asobola okumwetuusaako. Yadde ayogera mu babaka Paalamenti abakyala n'abakoza Paalamenti okwetegekera olunaku lw'abakyala olugenda okubeerawo enkya.